NRM omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Ssemalungu olwaleero aguddewo enteekateeka y'okunoonya akalulu mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda era ng'ono asookedde mu disitulikiti y'e Rubanda abakulembeze awamu ne disitulikiti y'e Kisoro wabula abakulembeze baayo baweze okumuwagira buteddiriza era tebagenda kuddiriza ku buwagizi bwamuwa mu 2021 awo nno ne 2026 ddemu ekitundu kino akiwangulira eddala waggulu mu kalulu akawedde aka 2021 district ene ye Rubanda President Museveni yawangulayo n'ebitundu 87 n'obutundu bubiri ku buli 10 era abaayo bagamba nti ne mu kalulu akajja aka 2026 akabulako omwezi gumu n'ekitundu si baakuddiriza wabula bajja kukola ekyetaagisa kyonna okulaba nti Museveni era akalulu k'omulundi guno akawangula waakiri ebitundu 95 ku buli 10 mu disitulikiti eyo. Kaakano amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Kesafari Prosi ategezeza nti balina essanyu lingi nnyo okukyaza President Museveni era bamusiimye enkulaakulana gy'aleese mu kitundu kyabwe newankubadde nga waliwo ebintu ebyenjawulo ebisoomooza ekitundu ekyo era balina essuubi nti gavumenti ya President Museveni singa bajongera ekisanyu ekirala bingi ebigenda okutereera. Kyokka basanyufu olw'enteekateeka ya Parish Development Model egunjiziddwawo mu nteekateeka y'okulaakulanya bannayuganda era ng'eno bagamba nti bagifunyemu ebiwala bingi. Ono n'ategeezezza nti balinze bulinzi essaawa ey'okulonda Museveni balyoke bamuyire obululu.
They have a challenge of water scarcity. They move long distances down in the valleys to collect water. So once President Museveni travels to give us water in our district so that it can be easier for our people stretching their places